A spoken word from Bright Mandy. A broken man.
Mskize. Iliniuma sana.
Nimekuwa nikingoja. Jua kanipiga. Imagine ninga kwa Westlands. Mvua ingeniosha. Despite all that, message natuma hakuna reply. Or you want me to go down on ground and die. Kaniza mama nilifuata niliatiza lawama. At least ninge kwa pasanganga. Ili tenda ninge niuma sana. By now I'm worried with my life. Juni nilimwambia tu kweli. So, ata niwe drongo. Ndo karibu anchezeshe ubongo. Ama, niwe solo. Nifuate mafadhelo wa kato. Kila day bana ni kusumbuliwa. Mara Bright tuma bamba. Sinyi uchai bila maziwa. Hali yangu nayo unaelewa. Nishajitoa. Kuendelea tu kusaka mabola. Picha zako mimi sitazichoma. Acha kunipigia please. Koma. Kujifanya malaika. Kume ni kutafuta fame. I wish ningejua from the start. Ninge kuongezea pay. Usijiulize mbona utile karibu toba zake analia. Lakini mimi sijali hai. Taifanya kama Steve-O. Mintazohea. Orinive. Ni maskini wezi rhyme na mi.
Ati.
Lakini leso ni moja. Kitu shara unalifanyiwa na O. Bado wanamkumbuka. Eti we ni mholi. Wafuata Martin Luther. After church kama kao. Utampata kwa keza ama. Ameenda kwa beach. Kutafuta pesa na dick. Sacha. Niwe diamond ama. Nizoea tuve. Otile Brown alizoea. Siawa dems. Kweli wako na ushenzi. Na
ushenzi.
From the start. Kumbuke tu pale Edeni. Adam kajezewa tu na Eve. And now
Niyati.
Imenikuta leo so. Acha. Ama kwa kunisha jitoa. And sayi natafuta mungine.
You know.
Ata niongeza tu huba. Wendelea kutafuta pesa.
Pesa.
Ila finye utajua.
Utajua.
Inatesa lakini.
Pambaha.
Bright. I feel sorry.
Sorry man.
For everything that I did for you.
Sikujua itakuwa hivo.
Ata niende zangu.
Ah, nimechoka mi.
Yale umesema. Si yametosha.
Yametosha.
Niache basi.
Kwa kunisha jitoa. Bright. I'm gone, I'm not here. Sante.